xubnaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sabtidii sheegay in dalalka Afrika loo diiday haddayna afinta ay u baahnaayeen, waxaana uu xusay in dhaqaale la'aan darteed ee qaaradda Afrika wajahayso xaalad aad u adag. Maya Miskir ayaa warbixintan diyaarisay. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa soo akhriyay.
isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta dhexe ee midowda Afrika kadib furitaankii shir madaxeedka midowda Afrika ee magaalada Addis Ababa, ayuu Guterres sheegay in si looga faa'iideysto awoodda qaaradda Afrika ay marka hore tahay in laga gudbo caqabado dhowr ah. Waxa uu yidhi hannaanka maaliyadeed ee dunida ee aan shaqaynayn aanna loo sinnayn ayaa u diiday dalal badan oo Afrikaan ah dhinacsinta iyo maalgelinta dhaqaale ee ay u baahan yihiin. nidaamyada iyo qaabdhismeedyaduba laga bilaabo caafimaadka iyo waxbarashada ilaa ilaalinta bulshada, shaqo abuurista iyo sinnaanta jinsiga waa kuwo aan haysan maalgelin taageero la'aan awgeed. Guterres oo khudbad ka jeediyay xafladii furitaanka shir madaxeedka ayaa carabka ku dhuftay saameynta ay diintu ku leedahay dhaqaalaha qaaradda. waxa uu hoosta ka xariiqay in wadamada Afrika ee soo koraya inta badan la iloobo marka ay amaahiyaasha maalgelinta caalamiga ahi abuurayaan qorshayaasha maaliyadeed.
African countries cannot invest in these critical areas and climb the development ladder.
Wadamada Afrikaanka ah ma maalgashan karaan kaabayaasha muhiimka ah, waxayna karantarada horumarka koraan iyadoo gacmahooda dhabarka looga xiray. Guterres ayaa waxa uu tilmaamay in Afrika ay aad uga maqan tahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo hay-adaha Bretton Woods.
A new debt architecture that provides debt relief and restructuring to vulnerable countries, including middle-income countries, while providing immediate debt suspension and write-downs to countries in need.
Waxa uu yidhi waxaan u baahannahay qaab dhismeed cusub oo deynta ah, taasi oo bixinaysa deyn cafin iyo dib u habaynta wadamada nugul oo ay ku jiraan wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay, iyadoo dalalka u baahanna la siinayo deyn cafin degdeg ah. guddoomiyaha guddiga midowda Afrika Muuse Faqi Maxamed ayaa jeediyey khudbaddii furitaanka shir madaxeedka midowda Afrika, waxaana ku xigay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. xafladdii furitaanka waxaa ka mid ahaa xil wareejinta guddoomiyaha midowda Afrika ee xilligan oo madaxweynaha Senegal Macky Sall ku wareejiyey madaxweynaha Comoros Azali Asumani. mowduuca shirka midowda Afrika ee sanadkan waa dardargelinta aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika.